radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro umutegurirwa kandi byizweho nange Veniste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirimo abana bashaka ababyeyi babo bamaze imyaka 30 batandukanye. Turakira abana bashaka abavandimwe babo abatandukanye amaherere na n'ubu bakibaza uko ababo bagiye. Murumva abasigaye ari impfubyi bakabaho gipfubyi batagira amahwemo kandi bari mu miryango. Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga kirimo akababaro kavanze no kwiyakira no kwizera kuzabona ituze risusurutse imitima agasaro kabonetse.
Shaka gasaro kawe uzakabona maze rero shaka gasaro kawe uzakabona wiki kintege shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe
turakira kabageni Belancile ushaka umuryango wa musaza we Evariste Kalimba bari basangiye se banyina batandukanye bakomoka mu karere ka Gicumbi ahahoze ari prefecture ya Byumba. Kalimba yaratuye I Kigali ku Kimihurura kabageni Belancile atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba akagari ka Gatunga umudugudu yanje.
Karimbo yishwe na gisida y'imodoka cyagiye yishwe n'imodoka ya gisirikare. Ndibuka ko musaza wanje ariwe wagiye kumushyingura na papa.
Icyo gihe hari muhe mwaka?
Ntabwo mwibuka, urumva n'imbere ya genocide. Yarafite umugore nawe yapfuye mbere ya genocide. Nyina wabo bana turimo gushakisha.
None se bari batuye he?
Bari batuye Kimihurura.
Iyo accident aho yabereye wabuhibuka? Hari abakubwiye aho accident yabereye?
Nibuka, ntabwo accident aho yabereye mpibuka, ariko ndibuka umwana mukuru w'imfura witwaga Dusabe w'imfura yabo.
Ariko bakubwiye yuko yakoze accident bitewe n'imodoka ya gisirikare?
Yego, yego.
Icyo gihe na papa wawe bari kumwe?
Oya, bagiye kumushyingura. Urumva batanze itangazo kuri Radio Rwanda bagenda bagiye gushyingura.
Icyo gihe mwebwe mwari mutuye hehe?
Twari dutuye aho Kalimba avuka, nanjye aho mvuka, kuko ubu narashatse nyine nanjye aho nakubwiye umwirondoro wanjye n'aho nashatse I Kigali.
Ariko genda shaka aho mwari mutuye igihe Kalimba Evariste yitabaga Imana.
Ye, ni mu cyaho ari Byumba. Mu karere ubu kabaye akarere ka Gicumbi, umurenge wa Rutare, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Rwimbogo.
Ariko musaza wawe yaratuye ku Kimihurura yitaba Imana?
Uwo Kalimba nyine yaratuye Kimihurura.
Yarafite umugore n'abana?
Yarafite umugore n'abana. Umugore we yitwaga Saniya Nyirabagwiza, akaba mwene Bizagwira. Bari batuye rero Kimihurura.
N'abana be hari abo wibuka?
Imfura yabo yitwaga Dusabe, yari yarashatse Rwamagana, hakaba n'undi witwaga Kigingi n'undi witwaga Nyampunga.
Umugabo w'I Rwamagana izina ryo urarizi?
Ntabwo tumuzi. Bose bari bakiri abana.
Na Nyampunga yari akiri umwana?
Bari bakiri abana.
Ese mbwira, wowe muri 94 bari ufite nk'imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 20.
Uva wari uzi ubwenge?
Nari nzi ubwenge.
Nta gakuru uzi kuyu Kigingi? Nyampunga nta makuru yuzi?
Yekareka.
Nyina ubabyara Saniya, Nyirampunga nta makuru yuzi?
Saniya yari yarapfuye.
None se Dusabe umbwira ko yari yagiye gushaka I Rwamagana, we yari mukuru bihagije wo gushaka?
Yari mukuru. Ntabwo muzi, ntabwo mwibuka ni uko yanganaga? Ubwo nanjye ayo makuru nabwiwe na mukuru wanjye, niwe wambwiye ayo makuru ko Dusabe yari yarashatse.
Iyi myaka yose ishize mirongo itatu ningahe uyibuka buje mu kiganiro gasoro ka bw'ubuti numufashe gushaka ayo maraso yanjye nubwa mbere ugerageje kubashaka niki cyatumye ko kandwa kuzamo
kubashaka ko nigeze gushaka gutanga itangazo muri HCR ariko mburu buryo nyoberwa aho baca
muri HCR ariko abajyayo nuko abatekereza yuko abo bantu bashakisha bashobora kuba hari aho bahungiye bagiye muri 1994 dusabe yari Kibungo nk'uko bimbwira ariko Kigingi na mushikiwe boni babari ku Kimihurura ntabwo mbyumva neza sinza aho bari
bari rwose
aba bana ntabwo umusaza wawe n'ubwo bwose musangiye so gusa ntabwo yajyaga bazana irutare kubasura nta sura yabo wibuka
yarabazanaga ubwo urumva niwe nabazanaga cyane ubwo wenda ko nandi no mu mashuri si hari n'igihe ntababonaga narigaga ntabwo nababonaga
kugira ngo dufashe abadufasha kumenya aho abantu bashobora kuba herereye Kalimba Evarisa akora i Kigali atuye i Kigali ku Kimihurura yakoraga iki
ntacyo yari umuntu ushakisha nta kazi yari afite gafatika
yari umuntu ushakisha yari umuntu usenga agira abasengana nabo yajyaga mu misa ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu
ntabyo
uyu mudamu we nubwo bwose yitabye imana mbere nawe ya 1994 Sania yakomokaga hi wabo
aho kwabizagwira Kimihurura bose bari batuye hafa
hanyuma rero uti ndaje nimufashe nshake umuryango wa musaza wanje muri macya bushaka ni batatu bari basigaye bashobora ko bakiriho
nibo dukeka baba bariho nako ntabwo tuzi niba bariho nibo dushakisha kuko nibo njyewe nibo nzi
nibuze
dusabe rwose we niwe mfura ya Kalimba niwe tuzi twese na Kigingi na Nyampunga Nyampunga we yitiranwa na sogokuru
ubuse nibimanye bakaba bakiriho bakaba bari aho ngaho Kigali bakaba bari mu ntari yariyo yose u Rwanda rusigaye ruturwa ku mpande zarwo zose bakaba bakumva niki wumva ushaka kubabwira hano muri kino kiganiro agasarukaburaga
ikintu nababwira nuko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye rwose baza bakagana umuryango wa Rwitera ko umurage wabo uhari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho
kabageni Berancila rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wa musaza wawe Kalimba Evariste no gukomeza ugategereza wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1996 Kalisa Karisiti yatandukanye na mama we na bashiki be babiri bari bageze ikisangani muri Kongo Kinshasa yagarutse mu Rwanda ari kumwe na se n'abavandimwe be bandi babiri imyaka ishize ari 28 nta gakuru ka mama we afite ariko yabwiwe ko bashobora kuba bari mu nkambi ya Kintere muri Congo Brazzaville Kalisa Karisiti atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza
kizanye mu kiganiro cyane mu fashe gushakisha ibyo wange nabuze mama hamwe na bashiki banje ugukana muri Congo rahoze bizaye ile mu gisangano twatandukaniye kwiye tugaruka mu Mbanda huo wala kamaza mboja mwiko mbara sabia. Mbanda zeyo mwashwa kwa wala bae mungambi ya kii. Dele niko makuli ya njeza mbili. Aliko wa shikiwa njebo waza ushaka wa abanda wa mbatula nyaonga hao. Kukucho jirelo sinanje kwenye makuru ya. Nanje kwa mnyoyo chuna gata anu. Nyabu giwe numu unu. Nari mwa ni mera numu unu. Umu ni chani lishi. Nge kuchuli mwuzi njibi zanu mbara wanda. Mbanda wa mwiko mbara sabia. Kwa wala kakiti kwa jeko ufashi. Arafasha ajya muri nkambi ya Kintere asanga umukecuru ngo hari
None mama wawe yitwa nde uvuga ko ari mu nkambi ya Kintere
yitwa Nyirabikari
Marigarita Nyirabikari yakomokaga muhe komine mu Rwanda rwa mbere ya 1994
komine Gishamu sekiteri mukuge na serire mukuge
hanyuma bashiki bawe bitwa bande
umushiki wanjye umurikira yitwa Pape Chantal umuhererezi we yitwa Umutesi Mediatrice
abakubwiye ko bashatse hafi iyo nkambi ya Kintere bigeze bakubwiraho umusozi wari wo umujyi wari wo icyo giturage cya Congo Brazzaville hafi ya Kintere bigeze bakubwiraho bashobora kuba baragiye
ntago yakimbwe kuko uwo mugabo twavuganaga yambwiye ko nawe amakuru bashije kumenya gusa uko bashatse abagabo atwatazi izina rya abantu bashatse kuko yaza kuba ngarije nawe yakagiye kujya kumfasha akabare akabashakirayo ariko ngo bamubwiye ko yagiye gusura amaze ngo n'iminsi ngo ntabwo azi nawe ngo ni iki gituma bashatsemo
Kalisa Kalisiti papa wawe mwari kumwe mugeze ikisangane na mama wawe na bashiki wawe wowe na papa wawe muragaruka papa wawe yitwa nde
papa wanyu twa Karenzi be yaje kugera gutya nyuma arasaza arapa arashyingurwa nyine hari mukoje
komere nongere ngaruke kuri mama wawe wambwiye ko yitwa Margarita Nyirabikari kwa makuru ufite igihamya yakwerekaga yuko ari mu nkambi ya Kintere abantu i radio Ijwi rya Amerika ni radio abantu batuye mu nkambi ya Kintere wumva cyane ku buryo niba mama wawe koko akiri mu nkambi ya Kintere ndahamya yuko ubu arimo arakumva kumubona n'ibintu bitaza turushya reka nibwire yuko arimo kumva muri kano kanya ngaho mubwira amakuru mu Rwanda
icyo namubwira ari kunyumva namenye neza yuko mucyabuje gutaha ari uko adashaka gutaha nta bana afite kuko twagiye turabana twafite abana batanu noneho we mu gutandukana agumana na babiri ariko abo batatu twese twaje mu Rwanda turahari mukuru wanjye arahari na mushiki wanjye wundi arahari bose baraho bameze neza bose barakuze barabyaye bameze neza nta kibazo iyo nkana ndi mushiki wacu wo kwa Macho yakundaga mu rungu yaraje na warahari atuye muhanga ameze neza nta kibazo bose ni mani mbari kunyumva ndamwinginze rwose yagerageza kuryo ki atube uko ameze akataha akaza mu rugo tumeze neza pe kandi turamukunda cyane 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 kandi twese turahari twese abana twese turahari
fite abakobwa babiri hafi ya hatuye hafi ya nkambi ya Kintere akaba bunda hamwe ko afite abuzukuru nko kuvuga yuko bashatse ajya gusura abuzukuru avuga ati mfite abana n'abuzukuru hano ariko kundi ruhande no mu Rwanda uragira uti na hano ahafite abana n'abuzukuru ubwo rero muzahura nzasaba cyane ngerageze kugira ngo bahuze muganire mwumvikane ukuntu mwabigenza mugasurana hanyuma mukaganira nk'umuryango mukagera icyo umugeraho hari nabashiki bawe ndavuga Ingabire na Umulisa nabo niba bakumva gira icyo babwira basuhuze kubera ko nabo barakumva
iyo ndabashaka bose cyane cyane Ingabire Mediatrice ndamukunda ni mushiki wanjye ugurikira ngo amuntege ndamukunda cyane cyane ndamukumbura nka buruko mbigenza nyine kuko kandi nkumva biramba baje kuko numva ko bariho ntafite amakuru yabo ajyo nkabiganiraga mu mabara mu mutasi niba uzuba mu mwijwi cyo ngo kagihumeka koko kwa hari na Mediatrice mutoya rero nawe ndamukunda cyane mu mwerezo wacu pe kwese kwishimira akubona nawe dukundana cyane ndamukumbuye nawe rwose kimwe n'abashiki banje mushya yo nanga mutoni na Beata bose batabakunguye bahabunze tikarisa kugira ngo giye gushaka kutatubwira amakuru bageze buri munsi babanishyuza ariko nyizere buri n'uko bashije kumfasha biratambuka wenda niba byumva birabanezeza nabo kandi nizere ko biri bishimire kunyuma
abo bashiki bawe nibo bagushishikarije kuza ku ijwi d'Amerika
yo biyo cyo na gatano maze kubabwira ko nyagiye kuza bafashe ngaho ndi kubabwira ati kuti biye ko nagiye kuza igeze he cyagenze ngo ntizwose telefone nayo yitakaje ntariko ndacyashakisha uburyo kinabageraho ngo amenye uko amakuru yabo kise wakomeje gushakisha ijwi ryanjye ari ko ndetse wahagira mu gasaro kaburaga naho kareba yuko bagufasha kumenya aho hantu mama tukamubona buri muri buri munsi baba ambaza bigeze he bigeze he bigeze uyu munsi ndabona nawo ese bitangiye kuza muri nge kuko intego yari ya mbere kugira ngo bitambutse nabo bagere babone ko duhari ku mama afite abana hano mu Rwanda bahari umushiki wanjye muto narahari umushiki wanjye beatarahari kumva ko turahari pe ni byiza rero ko mama byumva akagira kuraje yo kuba yaduhamagara cyangwa se yadusura
ugize neza guhagararira umuryango wawe uraho ngaho mu Rwanda kugira ngo ushaka makuru ya mama wanyu ndetse na ya n'abashiki banyu bari muri Congo Brazzaville abo ngabo rero nibo dushakisha muri kano kanya Kalisa Kalisiti ndagushimye cyane kuba warategereje wizeye ukaze mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
nakoze cyane ndabishimye
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga tugeze ku nkuru ndende abana babiri basigaye ari impfubyi nyuma ya 94 barirwa na bene wabo i Kigali ariko bakura gipfubyi munyana Yvonne numwe muri abo bana nubwo yasigaye iheruheru afite imbaraga n'umutima byo gushaka nyirasenge Clarisse Bamire Yvonne Munyana tuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi akagari ka Birira umudugudu wa Rurembo arashaka rero bamwe mu bagize umuryango we barimo na nyina wabo Kampire Clarisse
ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro ka buraga ni ugushakisha umuryango wanjye naburanye nawo mu gihe cya 94
mwaburaniye he
abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama yagiye gupfa yaraduhaye amateka yabo bagiye muri Congo bari batuye igikondo ubwo jenoside yabaye nyine babi igikondo mu karere ka Kicukiro
abo ushakisha ni bande rero bambwire
harimo murumuna wa mama wanjye witwa Kamire Kararise na musaza we witwa Haragira Imana Jean Pierre ariko Kamire Kararisa yigeze kwandika urwandiko yo aruha Croix Rouge twara abana batoya hari ahantu twarererwaga mu rugo twarererwagamo urwo iyo baruwa nibo bayakiriye basubiza Croix Rouge bari bandi yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana bamukuru we baba bararokotse barasigaye kukurumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye rero abo ngabo batureraga kubera twari batoya basubije ku Croix Rouge yuko twapfuye kandi duhari
babeshye babizi neza kandi babishaka rwose
yego barabishakaga
bagira ngo babagumane bonyine hari inyungu ubona bari babifitemo
hari inyungu bari babifitemo kuko bashakaga kwikubira imitungo urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo umvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi byabo niko gusubiza ko nta basigaye nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri Congo amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari muri Congo Ivukavu yashakanye n'umukongomani afite abana babiri
uwo nguwo ni Kamire Clarisse nawe se Haragira Imana Jean Pierre hari amakuru ye waba ufite
yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika n'uwo nguwo
hari abandi wifuza kumenya makuru yabo umuryango wawe mama wawe yashize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo
ya nabo ngabo ngabo nibo yatubwiye bonyine abandi bo barapfuye
kuva bakubwira yuko Kabira ashobora kuba ari ibukavu icyo gihe hari muhe mwaka bakubwira ko yashatse umunyekongo ko atuye muri ako gace ka Bukavu hari muhe mwaka niba wibuka
icyo nibuka cyo nuko ngereranyije ni hagati ya 2004 na 2005
wowe muri 94 wari ukiri muto cyane
nari ntaravuka njye navutse nyuma yayo ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri 94 ari nawe Kamire Kararisa yabaze njye naganze
yitwa nde
mukuru wanjye yitwa Dushimimana Solange ariko yarazwi ku kazina ka Kavatire
none abo babareze inyungu bari babafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye
bazigezeho kuko baratwangaje badufashe nabi nyine buri wese acukwe twongeye guhura twarakuze
ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe
barayifashe nta kintu na kimwe twigeze tubonaho kuko nyuma hagezwaho hagurwa na Benenira banki ya Beneri ngo nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakuru
hanyuma iyo banki Beneri ni banki nkuru y'igihugu ihaguze yahaguze nande yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze nabo babareze bahifuza
byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose barabyiyandikishaho baratwimura batujyana iburasirazuba mu karere ka Rwamagana kubera twari abana nuko batugejejeyo rero urumva i Kigali nta wundi muntu twari buge dusanga baradutatanya nyine batugejeje i Rwamagana batangira kudufata nabi baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye mukuru wanjye we ahita yigendera
none iyo sambu yanyu tukigarukeho kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo ntabwo ari kiganira Gasaro Kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve ntumutega amatwi akuganyira ntabwo ari byo ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganira Gasaro Kaburaga na mwese mu rudusaro tw'u Rwanda nta urengana utarenganurwa iyo sambu yanyu yari hehe
isambu yari iri Gikondo
yego
ubwo umurenge n'uwa Kigarama uretse ko hitwaga nyine muri Gikondo icyo gihe ubu ni mu murenge wa Kigarama akagari ka Bwerankore umudugudu nago mwibuka
Bwerankore ndaharuzi birumvikana ariko mbwira ntabanga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya makuru ya Kampire Clarisse ariko ntibayabagezeho batagira ngo muhure ni bantu kimba apfanaga ikina mama wawe apfanaga ikina papa wawe ni bande
abo bantu rero ubwo uwo yari umugore wa marume marume icyo gihe yarafunze ubwo twa mama yarapfuye tubona nta handi hantu dufiteho kwerekeza tujya kwa aho ngaho kwa marume ariko marume atari muri urwo rugo turagenda tubanda na mukamarume rero niwe wagurishije aho Beneri yabashije kuba kugura nyine kuko hose nago Beneri ariyo yahaguze hari ahasigaye atariyo yahaguze abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza yarakiguze mu by'ukuri ariko ntiyabishyira mu nyandiko ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa bigeze nyuma arangije arahatwambura tubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo byigeze agurisha aratwihakana nyine tubura ahantu na hamwe twabarizwa turamwihorera byose barabijyana
munyana uri mu Rwanda
yego ndi mu Rwanda
uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho
yego kirayafite twaragerageje kurega ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze tugezaho rero kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire tudafite nta n'amafaranga twari dufite turangije turabyihorera.
Hari umugabo ngaho mu Rwanda ukunda guca impaka cyane cyane yabonye hari abantu barengana kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, uwo muntu kwakunda gusura u Rwanda kunahi Musanze yahaje, wigeze utekereza kuzagenda ugatera agatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura?
Nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane, marume yageze harafungurwa afunguwe nawe afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite noneho watwanga birushijeho arangije mukuru wanjye ashaka kurega arangije aramusarisha amusarishije ku bw'amahirwe y'Imana tubona birakize ubwo rero tubyayitumye kuko yaravugaga ngo nihibeshya akagira undi nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agiye kumurega no gupfa azapfa. Ubwo rero twaravuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko Imana ya uko Imana izabishaka.
None se ubu tuvugana uri mu karere ka Musanze, ayo mahoro ku mutima wifuje kugira uteyakura mu bintu ukayakura mu bantu, ubu ngubu tuvugana urayafite? Numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva, uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite, uwo mufasha ufite, abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wamugani udagomba kubigwa inyuma ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge, uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo?
Nakwiyubatsemo kuko naravuze nti cyatumye dusigara hari impamvu twakurikiye inzira yo gusenga twizera Imana iraturera nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi kanadusiga turi twenyine tutagira kirengera, kuko nkurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi ntabwo umuntu yabirondora ngo byose abirangize ariko ni menshi kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura.
Papa wawe witwaga nde?
Ntabwo muzi, ntabwo nigeze menya amazina ye, ntabwo muzi, nta nubwo nzi irengero rye, sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye.
Nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho?
Nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo, kuko najyaga namumubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera.
None Munyana, niba Kampire akumva muri kano kanya, uyu ni wa munota wo gusabana n'uwa ushaka mu gasaro ka Buraga, niba akumva muri kano kanya mwandikire yabaruwa y'urukundo mubwire icyakuzinduye, niki wifuza kumubwira?
Icyo nifuza kumubwira Kamire Kararisa, niba nyumva, icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho, turahari turi babiri, njyewe nubwo atanzi ariko ndahari, ndiho na mukuru wanjye Kavatiri nawe arahari, twese twagize amahirwe turiga turarangiza, mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona, icy'ingenzi ni uko twakongera tukabonana tukubaka umuryango, mbega tukahaguruka nk'intuza nk'umuntu umwe tugafatanya nubwo abandi nta bahari ariko tugafatanya tugakora uruziga, kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga. Murakoze.
Urakoze nawe kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Yvonne Munyana ushaka umuvandimwe Clarisse Bampire, ndasaba cyane kugira ngo Imana izabahuze kandi abumva ijwi rya Amerika bazadufasha ari benshi kugira ngo dushobore kumushakisha. Ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga, gira amahoro y'Imana.
Murakoze.
Agasaro ka Buraga.
Turacyari mu mwaka w'1990 nine mu nkambi yarahitwa Njiapanda Ingara muri Tanzania hari umubyeyi wayivuyemo ari mu gitondo agiye gushaka umuti aho bayahiraga ntiyagarutse nyuma y'imyaka hafi 30 umuhungu we Yosefu Sibomana aracyamushaka Sibomana atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara kagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Gakurungu
yavuze nka saa 10 za mu gitondo yagiye gushaka ahantu umuti hanyuma nzongera kumubona
ubwo hari mu buhe mwaka
y'1994
ntabwo mbyumva neza turi mu 1994 mama wawe asohotse agiye gutashya ntiyagarutse mwari mu nkambi ibyo bintu byari bisanzwe ko umuntu asohoka mu nkambi ya Tanzania akabura abantu bakamubura
twe twaramubuze
wari uri kumwe n'andi mu muryango wawe wari kumwe na papa wawe na bakuru bawe wanganaga iki cyo gihe wowe
njyewe nari mfite imyaka 27
kwari mukuru n'icyo wakoze kugira ngo umenye amakuru umenye irengero rya mama wawe
narashakishije hose mu nkambi hose na ngaho mu ishyamba hose ndamubura
none mama wawe hari indwara yarwaraga yari gutuma agenda yakibagirwa aho yaturutse akarurongotana
ama yarwaraga hari ibintu bari muhaye gese ibintu bitamaro zera namuze turi mu Rwanda bitaga ngo ni bihano yaragiye gushaka umuti wo kugira ngo anwe aruki
icyo gihe yagiye gushaka umuti yararwaye none se ko mwari muzi uko arwaye kuki mwamuretse akagenda wenyine ntimumuherekeze ntagira umuntu bajyana ngo amube hafi
yarasanzwe n'undi ajya kushaka kagaruka twumvise ko nagenda ari bundi ariko agiye ntiyagaruka
icyo gihe polisi ya Tanzania yarakoraga cyane nubwo bwa mwari mu nkambi iyo habuze umuntu wavuye mu nkambi yagiye hanze yayo kandi polisi ya Tanzania nayo yabari hafi inkambi hafa aho mwigeze mubwira polisi ya Tanzania hafa aho yuko hari umuntu wagiye utagarutse ko mufite impungenge yuko ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga
ntabyo twakoze
aho se muri zo nkambi zindi za Rumasi na Benako ndetse n'iya Japanda mwarazizengurutse mushakisha mubwira abantu mwakomokaga hamwe aho ku Rusumo mubabwira muti mudufashe
nagiye nitwafakisha hose mu nkambi ya Benako musuhura hose turanira Japanda hose birani turamubura
hanyuma igihe kigeze mutaha mu Rwanda
dutaha mu Rwanda kitwara hebyi
mwagarutse mu Rwanda ryari imyaka 27 irashize umubyeyi wawe avuye mu rugo aho mwari mutuye mu nkambi ya Japanda ntiyagaruka ugeze mu Rwanda washubije amaso inyuma cyangwa se n'ubu uvuze uti wa mugandi uti uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwerekanje no kwijwi rya Amerika ndebe yuko nabifashisha
kose mwaturangije aramutse abonetse rwose twashima Imana cyane kuko twabuze irengero rye
abavandimwe bawe mwari kumwe icyo gihe muri Tanzania muri kumwe aho ngaho mu Rwanda
turi kumwe bose barahari
none mbwira Sibomana ye wari umusore 94 mama wawe agenda agiye umubona ariko wari utararongora urashaka ntiyarahari urabyara nti wamwereka buzukuru ndetse nti wamwereka n'umukazana kugira icyo gihe gikomeye mu buzima bwawe utabona umubyeyi wawe wagiye umureba ubahute wabibaye icyo gihe cyose wakibaye hute wabishoboje iki izo nzira wazinyuzemo ute z'ubuzima
izo nzira nazibaye munyine mfite agahinda kuko mama singize muhamba singize mushingura singize mwana umurambo we no kuvuga nyine byambaye gikomeye cyane mu mutima wanjye
hari abana benshi bakurana icyo gikomere babuze ababyeyi amaherere nuko abataza aho bari batarashoboye kubashyingura kugira ngo bashyire umutima mu gitereko nk'abandi bamenye yuko igihe cyageze bagataha birumvikana ko ni intimba ikomeye cyane hano ku ijwi rya Amerika mu gasaro kaburaga icyo tubafasha ni ukubarema agatima no kubafasha kugira ngo dushakire hamwe tugize Imana twagira Imana nitugubuka kenshi ukabona abantu barabonetse imiryango ikongera igasubirana ikagira ineza muri yo no kunezerwa. None Sibomana, niba mama wawe Imana imukomeje akaba akiriho, dusabe cyane akaba kumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira?
Icyo namubwira niba nyumva akaba ari mu gihugu cya Tanzania, arimo yaba ari wenda aba mu Batanzania, icyo namubwira ni uko rwose yamenya ko nkiriho. Nitwa Sibomana Joseph mwene Minani, papa Minani niwe wari umugabo we, ariko yitabye Imana, ariko twebwe abana be turahari. Tumubonye twakwishima rwose, tukanezerwa, ndetse twashaka n'icyangombwa tugatangira kujya kumureba aho yaba ari.
Urakoze cyane Sibomana Yosefu kuba ushaka umubyeyi wawe ubinjije hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Twashimishijwe no kukwakira, ngaho rero ugira amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha rwose.
Agasaro Kaburaga.
Turi mu Rwanda mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine, mu gihe cya Jenoside. Umubyeyi witwaga Mukantabana Chantal yarishwe, asiga abana babiri bakiri bato ariko badahuje se. Barirwa na Nyirarume Ngarambe Celestine. Uwimana Josiane bita Fifi yari afite imyaka itanu, ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Murumuna we ukize baraza Latifa ni washa aka Uwimana tuye mu karere ka Gasabo, murenge wa Jadi, akagari kagateko mu dugudu wa Byimana. Arashakisha ukize baraza Latifa, ni murumuna we.
Iki kiganiro maze igihe kinini nyumva, umugabo wanjye ni yabanje kujya cyumva, nanjye ndacyumva. Numva ko hari abantu babazi ko abavandimwe babo batakiriho, ariko bagiye kikagera bakabonana. Nuko nanjye mpitamo gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye nkiri mutoya nawe ari mutoya.
Uwo muvandimwe wawe yitwa nde?
Umuvandimwe wanjye yitwa Ukize Baraza Latifa.
Mwatandukanye mute rero?
Uko mbyibuka nari muto, umubyeyi wacu ari we mama yari yapfuye muri Jenoside. Hanyuma turerwa na marume wari musaza we mukuru. Mama wanjye yitwaga Mukantabana Chantal.
Yego.
Hanyuma uwo muvandimwe wanjye ntabwo twari duje papa, kuko njye mama yari yahari yashatse uwo mugabo anjyanye. Papa uwo ngo umuvandimwe ndi gushaka yitwaga Ukize Baraza Mustafa. Twaburanye nyuma ya Jenoside, twarerwaga na marume yaje gupfa. Yitwaga Ngarambe Celestine.
Yego.
Icyo gihe twari dutuye i Nyamirambo munsi ya Stade Regional, ubu ngubu basigaye bayita Pele Stadium, munsi hepfo gatoya aho bita mu Gatare. Hanyuma rero marume yaje kumufata aramujyana muri Arusheri nayo kwa Gisimba, kuko twese twari bato babonaga ngo kuturera bibagoye. Ikintera kumushaka nyuma y'iminsi mike barambwiye, numvise bavuga ngo yarapfuye. Ariko ntabwo bigeze banjyana ngo ndebe, sinigeze mbona n'abantu banadutabara.
Ninde wakubwiye yuko yitabye Imana?
Uwo marume niwe wabimbwiye, ariko urumva nari mfite nk'imyaka itanu. Ariko sinigeze mbona abantu badutabara, sinigeze mbona batabaza, ndetse nanjye ntibigeze banjyana. Ikigo cya Ruferinari arimo kandi ntabwo kiri kure cyari nkiri Nyamirambo, naho bita kwa Gisimba.
Kwa Gisimba ndaharuzi, wari warukira umwana, sinakusaba sinakubaza impamvu utagiye kwirebera. Ariko ako kantu waruvuze uti munumuna wanjye Ratify bambwiye ko yapfuye, ariko mbona nta bantu baje kutuyagira. Ubwo ni ukuvuga ko nta n'ikiriyo kigeze kibaho, nta n'icyo bigeze barangiza?
Nta kintu kigeze kiba.
Orufena kwa Gisimba irazwi. Uyu Celestine Ngarambe yari umukene cyane, uko wabonaga mwabagaho, wabonaga mubaho gikene ku buryo ibyari kuguhaza bitari guhazana murumuna wawe?
Icyo gihe nibwo Jenoside yari kirangira. Urumva mbere yayo byo nta kintu naba nibuka, ariko ibyo najyaga tubwira ko ngo yagakorana n'abazungu mbere ya Jenoside. Ariko nyine bari mu buzima buciriritse. butifashije ariko kandi nanone butaburi cyo kurya.
Icyo nshaka kumva no impamvu bafashe Latifa bakamujyana kwa Gisimba w'ugasigara kucyo we batakujyanye.
Anje nago mbisobanukiwe kandi ubu yarapfuye.
Reka tugerageze kubyumva kubera ko bizaba ngombwa ko tureba kuri liste y'abana bari kwa Gisimba muri iyo myaka kugira ngo kwa Gisimba n'urufarina yiyubashye yafashije abishoboye gufasha kandi rabareri barera neza ibitabo birahari ku buryo ntawe baheza kumenya umwana wahanyuze n'uwa barahanyuze akajyanwa mu kindi kigo cyangwa akagiburayi ku mpamvu zinezi ibyo ngibyo bishobora gusobanuka neza ni ikigo gisobanutse kandi abakiriwemo bose n'abatarakirerwemo ariko bakibonye imirimo cyakoze barakirata. Ibyo rero tuzabikoresha kugira ngo tumenye niba koko uwo mwana Latifa yarahanyuze atanzwe na Celestine Ngarambe wari nyirarume. Uwo mwana tumenye niba koko yaritabye Imana ari muri icyo kigo, niba yarashyinguwe bazabitubwira kubera ko abantu bose bahanyuze barazwi. Nta kabuza tuzabimenya niba kiriho, nabyo kandi tuzabimenya ahari tuzahamenya. Yabi ari burayi aho yabari hose dusabe cyane gusa kugira ngo abe akiriho. Ariko nagira ngo ubaze ufite imyaka 5 mu gihe bakubwiye ko Latifa murumuna wawe atakiriho, ukuze wibaza aho yagiye, wibaza niba ariho cyangwa atakiriho. Uko wagenda gukura wigeze ugerageza gukomeza gushakisha cyangwa se n'ubuvuzi uti reka njye mu kiganiro Agasaro ka Buraga mbishyire hanze nivure nongere ntangire inzira yo gushaka murumuna wanjye?
Uko nakuze mu buryo bugoranye, mu bikomere no mu ntambara nyinshi zikomeye, uburyo bitigeze biha umutima wanjye gutuza ngo nanatekereze kure, ubwo ubwenge bwanjye bwari bukiraho. Ariko mu minsi yashize nagiye nkunda kumurota cyane mbona tubonana, none nsubiza ubwenge inyuma ndibuka ngariko iyo umuntu apfuye kuko nari muri iyo myaka kuki batanjyanye nibura ngo musezere. Ese ko nta bantu nabonye badutabaye, ese kubera iki ngendo tubonana? Kandi none ikindi kibintera nuko nyuma y'icyo gihe yahise atangira guhambura amabaro. Yahise atangira guhambura amabaro y'imyenda,
atangira gucuruza.
Atangira gucuruza ahambura amabaro y'imyenda ya cago.
Ubona ubuzima burahindutse?
Mbona ubuzima burahindutse. Urumva se nibwo natekereje muri iyi minsi ndavuga ngo ariko se yari gupfa niba atabaze nanikiriyo ngewe, kuko nakomeje kurerwa mu buzima bubabaje bw'amayoberane. Nanjye nari ndimo nshakisha no kwa papa kuko nge naravutse mu buryo bw'ubunyendaro. Umutima wanjye wari ubabaye cyane nuko nafatwaga nuko narerwaga, byari ibintu bigoye kugira ngo ntekereze. Nakundaga no guhora ndwaye, byari bigoye cyane.
Komera. Ndakumva.
Ubu niburaho namariye gushaka niho nongeye kwiyumvamo ubumuntu. Numva ko yenda ubundi ntago najyaga niyumvamo nk'aho ari umuntu nta buzima nigeze ngira.
Uwo mutware wawe muraganira akakumva, akagushyigikira, akakurema, akakubaka, akaguhoza, ukumva nawe utangiye kugira amahoro ku mutima?
No kubona abana Imana yampaye umugisha wo kugira urubyaro. Mfite abana batatu.
Amen.
Nibura nanjye numva ko Imana hari icyo yakoze nkiyumva mu bumuntu, kuko muri uko kurerwa kwanjye nyine bageze ubwo banyita intumbi kuko nahoraga ndwaye ibintu byinshi. Urumva nitakariza icyizere. Ubu nibwo ntangiye kukwiyumvamo icyizere, none nkagenda natekereza kure.
Icyo cyizere wibonyemo ni cyiza kubera ko cyashushe nk'imirasire y'ibyo ukwiye kubona no kumva, no kubasha gusubiza amaso inyuma ugatekereza nk'umuntu mukuru kandi wari umwana icyo gihe. Ni ibintu byerekana yuko watangiye kwiyakira, kuba warashoboye gutangira kwibaza impamvu nta kiryo cyabaye, kandi warufite imyaka 5 gusa ukibaza impamvu nta bantu wabonye baza kuvuga bati nimukomere mwagize ibyago twabimenye. Ukabona iminsi yagenwe iyo kurangiza ikiriyo irarangiye ariko nta ukomye abona ntago bakubwiye bati ngwino tukwerekaho muri umuna wa wadi kugira ngo baguhe na karabu hashire uvuga uti ndamuvandimwe. Ibyo byose tekereza ni ibintu wagombye kutekereza uri mukuru, ariko kubona bigusubiza icyo gihe cy'uri umwana ukabibona nabyo ni ikintu cyiza kandi uri mu nzira yo gukira. Ndasaba cyane kugira ngo ubushakashatsi tugiye gutangira bwimbitse tuzafashwa cyane kubera ko n'abantu bakunda kudufasha hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga urufe nawe kwa Gisimba abayiyoboye turakundana turababaza bakaduha amakuru dukeneye bazayampa rero uko nzayabasaba kandi ayo bazampa niyo nzakugezaho. Tuzashakisha kugeza igihe tuzamenya amakuru n'irengero rya Latifa ukize baraza ni murumuna wawe Josiane. Wewe bakwita Fifi, witwa Uwimana. Ndagushimiye cyane kwa wafashe kano kanya no kugira imbaraga zo kugira ngo uzane mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Nabyo ni bimwe nimwe mu nzira yo guturukwa, nimwe mu nzira yo gukira kuvuga wawe ukamvuga kwari, ukamvuga ibigwi, ukamvuga ubuzima, nabyo bituma umuntu akira ku mutima. Nyemerera ngushimire ko waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga.
Nanjye reka mbashimire cyane no kuri Imana ibahe umugisha ukuntu mwakirana abantu n'urukundo, mukabatega amatwi, mukabasubiza neza. No kuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi izabaye n'ijuru.
Urakoze cyane, nawe tuzarisangire.
Amen.
Shaka Agasaro ka Buraga muzakabona mazerero. Shaka Agasaro ka Buraga muzakabona. Wicike intege. Shaka Agasaro ka Buraga muzakabona. Shaka Agasaro ka Buraga muzakabona.
Turacyari mu Rwanda mu mwaka w'1994 i Nyarusange mu Ruhango. Umwana w'umukobwa witwa Mukamana Saidati yahungiye muri Kongo Kinshasa na n'ubu ntaragaruka. Musaza we Ismail Sekanabu aramushaka tuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, akagari ka Kigali, umudugudu wa Rubuye.
Nabuze mushiki wanjye dukurikirana muri 94.
Yego.
Natekereza ko aba Congo Brazzaville cyangwa ba Congo Kinshasa.
None se ni iki kikunzisha ko ari muri Congo Kinshasa cyangwa se Congo Brazzaville? Hari amakuru asobanutse umufiteho?
Yego, hari n'abantu baba Congo Brazzaville twari duturanye neza bambwiye ko bamwe bamubonye Kongo Kinshasa, abandi bamubona Kongo Brazzaville. Aho hantu hombi rero habura n'umwe umpa amakuru y'aka kanya, ariko niho bamuheruka.
None se Ismail, muri 94 mwari mutuye?
Twari dutuye mu Ruhango, ahantu hitwa Inyarusange.
Inyarusange ni hehe? Ruhango ko yari nini? Inyarusange ni hepfo y'iki? Ni ruguru y'iki? Ni hafi ya Trafiporo se? Ni hehe Inyarusange ni hehe?
Twatambikaga kuri Trafiporo. Ukagera, twari duturanye n'umugabo witwa Kamanayo n'umugabo witwa Gerefie, ni ku isoko ry'amatungo. Neza, twahonze twari dutuye ku isoko ry'amatungo, ahantu bacuruzaga inkoko n'ihene, hari munsi ya superfecture ya Ruhango. Iryo soko ni ku migunguzi, iryo soko rigizwe n'imigunguzi. Ahabanza habaga ari ihene n'intama, ahakurikiye hakaba ibintu bya takataka. Ahegereye neza iwacu mu rugo hacururizwaga inkoko n'amagi.
Iwanyu mwari mutuye haruguru y'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda?
Haruguru y'umuhanda. Neza, kuko n'abantu bakwepaga imisoro y'amatungo yahishaga nko mu rugo. Wazanaga inkoko n'ihene, hari ukuntu bahitaga bagusoresha utarayabona, babaga bahitaga baza mu rugo. Neza, ni ukuvuga ngo neza uri no mu rugo, umuntu ari kuriya wabaga ugura inkoko yarasakuza gukabyumva uri mu rugo.
None uyu mushiki wa ushakisha yitwa nde?
Yitwa Saidati.
Irindi zina rye?
Mukamana Saidati.
Muri 94 yari umukobwa, yari umugore, hari umwana yari afite?
Yari umukobwa.
yarumukobwa
nta mwana yarafite yarakira umukobwa
yarafite nk'imyaka ingahe
yavutse muri 77 gurumba yarafite imyaka 17
umuntu wibuka hariya mu Ruhango wari ukomeye waruzwi n'ubuzwi wambwira yenda ukavuga uti haruhari bitwa Harufani haruhari bitwa Kanaka uhazi ninde wavuga uti twari duturanye twe twegeranye
umuntu twari twegeranye ni Gerefiye Gerefiye n'undi yakoraga ku rukiko ari umugerefiye na n'ubu arahari we yamwibuka
yamwibuka
pe
none ninde waguhaye
akaba mama witwa mama shushu
mama shushu
yego nawe yamwibuka nawe arahari kandi na n'ubu hakaba abana ba Cumbe bose arabazi barahari bose nubwo Cumbe yapfuye
yego
rero ngo bamubwiraga ko papa yapfuye ngo mama karongorwa ariko bose barahari ababyeyi banjye
bari bamuhaye amakuru atariyo
bari bamuhaye amakuru atariyo muri ibyo bihe nyine urumva mama yitwaga umututsi papa yitwa umuhutu bakamubwira rero ko papa yishwe n'inkotanyi bagahita arongorwa n'abatutsi bene wabo ariko nta makuru atariyo bamuhaye
mbese ubundi wakubwiye amakuru yuko Saida atashobora kuba ari Congo Brazzaville we yakubwiraga yafitiye igihamya ya haraho yamubonye agataha wakamusiga akavuga ati musize inyuma ndazi neza hari
n'ubu tuvugana hari aba ba Congo Brazzaville twari duturanye batabashije guhunguka nibo umuntu yampaye nimero ye yabo rwose ndabavugisha turaziranye baranzi nanjye ndabazi bambwira ko bamubonye Congo Brazzaville ahantu habaga Abanyarwanda ariko we ngo agaruka Kinshasa kureba umugabo yari yarashatse naho bamuheruka ndi nayo nanone wahungutse wambwiye ko yamubonye Congo Kinshasa yarapfuye yarahungutse ariko aduhaye umakuru ahita yitaba Imana ataduhaye neza ngo yabaga hanaha naha tuwamenye
nicyo nari ngiye kukubaza icyari kuba cyiza ni ukumenya aho komine yari arimo muri aho ngaho Kinshasa hari amakomine menshi ariko iyo umuntu adomye kuri imwe nta habura umuntu yanyuraho kugira ngo amenye amakuru y'undi nta ni komine nimwe wigeze wumva bakubwira bati ari ngariye mase ari ngafura nta kibigeze bakubwira
nta kintu na kimwe bigeze bambwira kijyanye na karere cyangwa komine
abo ngabo baguhaye amakuru ko yasubiye Kinshasa zavuye Congo Brazzaville muvugana bari mu yihe nkambi ya Congo Brazzaville bari Kintere
ntago nasobanukiwe ibyo ngo mbibabaze umpaye chance nazagerageza kubavugisha umva ko bampa iyo address
kandi byiza ubwo muvugana bazakomeza baguha amakuru kandi buno nto bazarusha
cyabo WhatsApp yabo rimwe na rimwe bitariho ubu ngiye kumara undi mwaka wose WhatsApp yabo bitariho no guhamagara bisanzwe bidakunda nibyo nimero barayikuyeho niba barayihinduye simbizi
none Saidati mukamana nibakumva mukanya umuhaya makuru meza y'ababyeyi be bakiriho hari abandi bavandimwe be bariho aho mu Rwanda uretse wowe
yego barahari
bamubwira
ko hari uwitwa Mushimiyimana Rehema Saidati yarandutaga nje mukurikira Mushimiyimana Rehema nkurikira ariho ikabahizi abudu nawe arahari ukurikira Rehema na Dukunde Zahara ariho uko dukurikirana twese turahari na papa Byumvore Kasim arahari witwaga Anastase na mama Mukanyangezi Alfonsina witwa Hamida barahari batuye rwose Nyarusange aho twari dutuye ku migongo z'isoko aho twari dutuye
none rero niba kumva muri kano kanya mushiki wawe yaba Kinshasa yaba yarasubiye muri Congo Brazzaville se aho ariho hose yaba Kinshasa naho ubu ngubu arimo arumva ijwi rya Amerika riri rya Amerika tugera henshi tugera kure barimo arumva ijwi rya Amerika aravuga ati barashatse musaza wanjye arashatse ampaye amakuru y'ababyeyi banjye none rero Ismail niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira umaze imyaka myinshi 30
mutandukanye? Na mubwira ngo turahari niba kiri hakaba twumva. Mu Rwanda kuhageraho yaba ari hose biroroshye kandi birashoboka. Yakwihangana katwibwira kuko umuryango uhora umwikanga ko ariho, uhora umwikanga ko atigeze yitaba Imana, yatuvugisha nimero yanjye ni iyo ngiyo, nubwo njye yambipa nimero yose yo hanze y'imbipfe mpita mpamagara nikanga ko ariwe.
Reka dusabe cyane dutegereze twizeye yuko Saidat aza uboneka vuba kongera akavugana n'umuryango we mukamenya amakuru yewe niba arashatse yarabyaye namwe mukamenya yuko mufite ababyara n'abagiye bakamenya ko bafite abuzukuru. Nikiza natwe kizadushimisha. Ngaho rero Sekanabo Ismail, wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mushiki wawe, ndagushimiye kandi dukurije amahoro y'Imana.
Ndese nange ndagushimiye kandi umurimo ukora, Imana izaguhe kurambira aho ngaho uhuza abantu n'umurimo udasanzwe. Ndagukunda cyane, Imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza. Nubwo ntamubona ariko mporana icyizere ko ntako muba mutagize, Imana guha umugisha, ndishimye.
Urakoze cyane, ndagusabira.
Nawe urakoze cyane, nzumva ikiganiro cyawe kugeza igihe amatwi yanjye azaba atacyumva ijwi rya Amerika.
Komera, Imana izaguhe kuramba, uhore utwumva kandi uhore udusangiza n'abandi.
Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Ganiro Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi ntano kirangiriye. Bashimwe mwese kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi. Abashaka kuza mu kiganiro, mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse, mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa, n'incamake ku muntu mushakisha. Ni 00127273463 nongere nyisubiremo 001 7073 4 6 0. Naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
kuyikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ritukorera umurimo wo kutuhuza nubwo ntamubona ariko mpora n'icyizere ko nako muba mutagize Imana kuba umugisha nishimye.